Wagamala is up, I'm going to show Chimamanja, but Sagatam, my child is a Bagama wise. Such that she convicted Bagama to the Jamajama, so that's the Bamba and Famalazo.
Lamiava, I shall be very much. The much what God is Uncle Shad, and another supply of all doors. Mother boy,
the psycho.
I'm a computer, I'm a motor, I go to second and
day.
We are Lusaka, Copper and Uncle Intershasan. We can Shakulaba, Uncle Shadi, a best in Naba. No link, Gillesinga Machakana. I want a galante, Kusebe Kepala, Kukopela asset, Nama Pepala. A la Fonsa Pila Sango Kamila Fe. I'm a computer, Kona Cafe. I'm a laptop, Nama Desketopo. Good quality, Nanyo Togafe. That if you are in any pay, can you pay? Mupele Odanga. Iko be, kagota iko kola kwa tpai be. Pale no mani ojina ogonga. Ichalo mwali we miango shadi. Ama sampo ya lafika babondi. So alamu ni nani? Uyeza
kushadi.
Ipwesha na kuya kulibambia na mkaluba chachine.
Uyeza kushadi.
Avumba na genuine business. Tevi la bantu yo.
Uyeza kushadi.
Ama computer na ama moto na goto second and day.
Uyeza kushadi.
Wenda lusaka kopala nangu intashani.
Uyeza kushadi.
Wagamba zona. No man na tashani parisha shibo mtuta wagamba zona. Tashim pangira sinza. Takutiko kwa ninga sanga.
Yes. Listen, yes, nalikwata na chipale, 2 years, same computer, no pleasure, no pleasing eye, olo nishivala lila lionseva guy, wala umfata pa computer na ipa, shotili windows na ipa, mwilala bata la mushtefia, na kamuyazi angosha jape ule chitika, ena la sepule ya kandile wa izi, konse mwaba ilifika asset, azi long wazi na ifina pocket, fisa mbox, sibao kusoket, pale no money ojina ogonga, ichalo mwali wa miango shadi. Ama sampo ya lafika babondi. So alamu ni nani?
Uyeza kushadi.
Ipwesha na kuya kulibambia na mkaluba chachine.
Uyeza kushadi.
Avumba na genuine business. Tevi la bantu yo.
Uyeza kushadi.
Ama computer na ama moto kagoto second and day.
Uyeza kushadi.
Wenda lusaka kopala nangu intashani.
Uyeza kushadi.
Pale no mani ojina ogonga. Ichalo mwali wa miango shadi. Ama sampo ya lafika babondi. So alamu ni nani?
Uyeza kushadi.
Ipwesha na kuya kulibambia na mkaluba chachine.
Uyeza kushadi.
Avumba na genuine business. Tevi la bantu yo.
Uyeza kushadi.
Ama computer na ama moto kagoto second and day.
Uyeza kushadi.
Wenda lusaka kopala nangu intashani.
Uyeza kushadi.
Ya, iwe, ha, tumina fianko shad, manager MK, eva kwa tama OG, big man, ha, muna tupanga last, ama computer, ama laptop, ama hard drive, chonse muna kwa tamdala, DJ George, boy GG, maspai, imyoto kaisha nyu, ama used it, yes I, babi, spartiza, Manachola Empire, the Psycho Empire is in the building. Yeah, Deep Boy Swag. Yes, I song I'm going to focus on Pondo Manje, Kumuli Shafe Pali in an ambay 0968 68 00 23. Uncle Shad.